O kahaha kuhenanye kaitu keretu kamami keretu kadati. Keretu kamami keretu kadati. I'm a simple man with a simple plan, lady. Hold my hand and you will understand what it means to live in a simple world, what it means to love someone.
Mwanzo najua mapenzi hayalipi. Mimi mwanaume nitajitahidi. Hata choo nitaosha ikibidi. Na itakuwa siri ya watu wawili. Mimi na wewe tuna jambo la pili. Nitakupa akili, moyo na mwili. Kwani wewe ndiwe unayestahili kunyunyuziwa penzi langu kikamili. Na tatu ni sababu tutatunza binti yetu kwa dhahabu. Akikosa lazima apewe adabu, ili mwishowe asitulete tabu. Na sijahisi hivi tangu nizaliwe. Nataka tujenge nyumba kama nne, kwani wewe ndo malkia milele. Toka chini mizizi mpaka kilele, yeah. Someone, I'm a simple man with a simple plan. Lady, hold my hand and you will understand what it means to live in a simple world. What it means to love someone, yeah. Kairetu kama mi, kairetu kadati.
Empress wani Quincy Slave. Ndiyo mana staki daily ukipika pika. Nasimaanishi makalori mtaani daily tu ma ice cream na mapizza. Lakini leo kini surprise na kagidheri mchuzi. Kesho ka ugali mchicha ni mindi ontapika pika. Empress na overstand relationship ulitoka roa sana sana alikukunja, alikuvunja. Na ndiyo mana utaki mtu tofauti na wero yako kuichunga, ulojichunga. Lakini Empress na request kama utaki kunipatia trust, then nipatie time na najitrust with time vitendo zangu zitalete trust. Yani Empress na overstand we ni single mama, kona ka queen kamwana. Usikuwa insecure nita watreja we na kamam nyote sawa. Leo wewe ni kupeleka jioni java makahawa. Kesho kamama na smile ni mavillage wa mabouncing castle na masiso. Kesho kutwa siso tatukujua madigaga mashishio. Tunaenda ocha kuona mother plus kumit my people. Empress wa kubongo watobonga. Wakini usimind, wanyeshe dental, floor suit to dimple.
Keretu kamami, keretu kadati.